le sotho botle ba marona dula fatshe ke o jwetse le sotho mosetsana e mote tshwanagadi o le pete o letseka la matho o lenyetsa o phahlile molala mokwena o itlamile ka tasana thekeng matlho a bolea ke o rata lepoko le monomono a moratisile garamethaka ya batlhankana ba podukana ba rata go monyala e le sekwanyelo wa mmanthatisi bo motshweno moraya masopa bo moselegatsi le tebele parolong ba kgothole.